sweet.
Duncan Jeezy.
Kama dem nita mtaka mwene chula, wo, sita angalia sula. Nitaonga sana ndinga manyumba, kama chula ndogo nita kupangia chumba. Nita kula bata mbaya kinoma, wakishua watabatwa tadata na fishi chuma. Wanoni dai wote tawalipa, mala buku yake zaidi ya tayaliba. Shopping Dubai sio China, kidali tatu sio pigo wala ina. Wadate na swaga wakinalina, nikizipata hela nitoke na mama nila. Gani boy nitahasana, naso za bongo nitavasana. Mitoko nitatoka sana, ya blizwa nangu nishi nawe sana. Wakifroki niki mina froki bish, wakishoot chupa south mina shoot kwenye mwezi. Mina shoot kwenye mwezi.
Nikizipata la, madu watarata.
Kizipata maskani kwao kwenye ngada ngada, pembeni na mtoto mkali vile shaba shaba. Najua watawata wataongea, maneno sio sumu nishazoea. Nishapitia magumu ila sio jela, kama ni kama lasta tunapepea.
Kama unaweza simama unifate, jichanganye 18 udake. Mashuti flani kipa ka udake, hapa story kula kila mtu kwake.
Kila mtu kwake.
Hapa story kula kila mtu kwake.
Nikizipata la, madu watarata. La, kizipata, kizipata, watarata, watarata. Kizipata, kizipata, watarata, watarata. Kizipata, kizipata, watarata, watarata. Kizipata, kizipata, watarata.
Nitakula bata mbaya kinoma, wakishua watabatwa tadata na fishi chuma. Wanoni dai wote tawalipa, mala buku yake zaidi ya tayaliba.
Kizipata.